How are you, Papa Bujule? How are you, Papa Feinti? How are you, Papa Bujule? How are you, Papa Feinti? Nibola be Jesu, Nibola baby. Nibola baby, Bethlehemu. Nibola baba utaju, Bethlehemu. Nibola baba utaju. Bethlehemu, Nibola be Baba Uta.